Onye ga-abụ n'elu ụwa nke a ka ọ ga-abụ? Ibe solo onye ilo ya mee na Chukwu dere anụ odego na ibe onye ga-abụ dị Chineke n'aka Moroko gaba n'iru. veji gale moniru weti vegwa
Mama. Oh,
onegu ndi lo we kulasi ni gaba wodo sinamuno na society wodo sinamu gologu eko wodo sinamuno na society anon na society ndi ni tiegu ofuma wodo ma na society abaka ewonu ni society kai kai ewonu ni society ndige ewonu society ndi anwuluma ewonu society ndi kidnappers ewonu society ndi armed robbers wana society nke mubu nke ndi tiegu ofuma because it was adebe on a society. Society can be the tear guafuma. Only when you cough when on a society. Society can be the tear guafuma. Nila nasina mugolo quigo. The bueno no no basi. Sonia devu ya Yoruba. Ebu kaji bulu milonia. Zobe onye Yoruba Ebu kanji blu milonia Osita wosa de bebu milonia Biakwane ebu koneti Unu elozoko Michael Jackson Obu ebu kanji blu milonia Kedizi kanke musi wediche Ibi nebele mivesi na guloka
Jaga.